Weka simu chini tumwabudu Bwana. Yajua mikono yako sio simu, weka mikono juu. Hallelujah. One more time. Welcome to the Jumani. Make it personal. Yesu ni Mungu. a loving God. He is a loving God.